Imetimia saa moja kamili za asubuhi. Leo ni tarehe 27 mwezi wa saba, mwaka ni 2026. Tunawashukuru nyote mnaoendelea kusikiliza taarifa za habari kutoka Radio Nyange News.com na Egret News.com. Mwanahabari Majeshirioni Enesha. Basi tunawakaribisha katika matangazo ya asubuhi na taarifa za asubuhi ili ziweze kuwasaidia katika maisha ya kila siku. Imekuwa saa moja na dakika moja katika studio za Radio Nyange News.com na Egret News.com. Mwanahabari ni Majeshirioni Ainesha. Twenje kwa suza mwese mtu kutichira katano kuri katano tukuingira nezo kumulibazi makandi murama horo uhora witeki mara nyine ngabo akomeje kubarinda no kubitaho. Amakuru mu buhanuzi yonantara amakuru yo mu ijuru Heaven News Media Agency biratangaza amakuru akurikira. Slowly, the moon is shining bright, and I'm still falling for you just the way you are tonight. Abega bakomeje kubura epfo na ruguru, bakomeje guhura n'ibazo bikomeye cyane. Babuze icyo bahitamo, bahisemo intambara. Nkuko umwaka gara Paul Kagame yabibwiye muvugabutumwa witwa Peter Yangrin, umunyamerika wigeze kuza mu Rwanda azanye ubutumwa mwaka w'2009, akamuhitishamo ibintu birambwira ati warabitega Imana nyirenga barantumye ngo nkubaze amahitamo yawe, urahitamo intambara cyangwa urahitamo amahoro. Mwagara Paul Kagame yabwiye Peter Yangrin, aramubwira ngo genda umubwire Uwiteka Imana nyirengabo Imana yawe ukorera yuko mpisemo intambara. Icyo gihe twari mu giterane kuri Stade Amahoro, Stade Nyamirambo not Amahoro, niho muvugabutumwa yatubwiye igisubizo yahawe n'umukuru w'igihugu ariwe umwaka gara Paul Kagame. Abega babonye uhora witeka Imana nyirengabaho ubutegetsi, uhora witeka Imana nyirengabo urabazamura abageza ku rwego rukomeye cyane, ku rwego rw'isi. Isi yose irabubaha ndetse barayitegeka, bategeka igice kimwe cy'isi. Hari n'igihe bigeze gutegeka Afurika mu gihe kingana n'imyaka itanu, bavuga rikijyana. Umuntu wese udashyigikiwe n'u Rwanda akaba adashobora kugira icyo yageraho mu rwego rwa politiki mpuzamahanga, mpaka bigasaba yuko u Rwanda rugomba kugushyigikira. Ibi byose byatewe n'amaraso y'abaturage yamenwe, barayasesagura, barangije bacuruza amagufwa yabo. Ariko byose uhora witeka Imana nyingira baje kubishyira iherezo bitewe n'ubuhanuzi ndetse n'imanza zitabera. So now things has been changed. Ibintu ntabwo bikiri bya bindi, amazi yarenze inkombe. Guhitamo intambara bahisemo noneho bagize ubwoba. Intambara yabakomeranye ngira ngo ni outcomes y'inama yakozwe hagati ya Abega n'Abasingo muri Uganda, aho Kaguta Yoweri Museveni yamaze kohereza umuhungu we Kende Lugaba Muhoozi kuza kugirana inama na bene b'Abega bari ku butegetsi muri gakondo y'abakiranutsi. Ubuhanuzi bw'ejo biro ntaramakuru ryo mu ijoro byatangaje yuko Have News Media Agency bavuze yuko Abega bashaka kugaruka mu biganiro. Ukaba wibaza imikino barimo bakina ikakuyobera. Ni mire mire umuriro nshire nshire inyama. So they are so confused, they don't know what to do. Abega bahawe bakubiswe fine, bahawe igihano. Niba bashaka kugaruka mu biganiro bagomba gufata 162,000 by'amayero bakabyongera ku 453,333 euros bakabishyira hamwe bakabyohereza umwami Kigeli Ndoli. Nabonye bandika inyandiko ndende ya page 3, nimba barisobanuraga nimba baragira gute simbizi. But I want to let you know that I'm not a politician, I'm a chief justice of the world. Je ntabwo ndi umunyepolitike, mimi siyo mwanasiasa, mimi natoa haki, mimi ni jaji ambaye nimewekwa na Mungu katika ulimwengu huu ili niweze kusuluhisha mambo kadha wa kadha. So ukinilinganisha na siasa zako utakuwa unajidanganya, utakuwa muongo, hautakuwa na ukweli kabisa. Basi kwa maana hiyo itabidi ukubali tu matukio, na usipokubali utakipata cha mtemakuni, kwa sababu wewe si mtoto, umeongoza miaka zaidi ya miongo mitatu karibu na nusu. Basi hakuna haja ya kukubembeleza. Ikiwa unahitaji vita, tutaenda vitani, na kama unahitaji amani, tutaenda amani. Lakini sasa kama unataka kupigana na viongozi wako waliokuweka serikalini, sidhani kama utathubutu, na hiyo uwezo ulionao ni wao waliokupatia.
The years have kept on moving like a river to the sea. But some loves never leave you. They become part of who you are.
Abega barashavugira ko mu biganiro ibiganiro banze kubitangiza none bakubiswe amande ngira ngo bafite kashi zo gupfusha ubusa, usibye ko n'ubundi zizapfuza kubera ko nibaramuka binjiye mu ntambara birumvikana ko bagomba kuraswa na Uganda bakaraswa bose bagakurwa ku butegetsi icyarimwe. Uhoraho iteka Imana Nyiringabo ntabwo ari umuswa. Yabwiye Kaguta Museveni yuko agomba gufata imbago ngo n'ubuhanuzi bw'ejo bundi kugira ngo nabwo twaherutse mu gice cya 313 yuko agomba gufata imbago zose zahoze ari za gakondo y'abakiranutsi bufumbira nkore n'amasaka n'ibindi bice akabisubiza kuri gakondo y'abakiranutsi. Reason why yamufashe akamujyana muri Uganda amukuye mu Rwanda mu gihumbi kimwe 1942 akamujyana muri Uganda kugira ngo azabe umukuru w'igihugu, so that he will do his purpose according to the plan of the colonialism and the first war and the second war of the world. Ukimara yarabonye uko ibintu bizagenda nibwo yateguye ko gutabira Museveni amujyana muri Uganda. So recently yatanze amategeko aravuga ngo fata ibice biri kuri Uganda ubisubize kuri gakondo y'abakiranutsi. Ibyo Uwiteka bivuga abazi neza ko bishoboka, kandi atanga n'impamvu zigaragara ndetse zumvikana kandi zisobanutse. Arangije amuha ubushobozi n'uburenganzira ku gihugu cya Sudani, arambwira ngo ibice uzasubiza kuri gakondo y'abakiranutsi uzongere ubyisubize ku gihugu cya Sudani, ariko igihugu cyanjye ugisubize uko cyari kiri. Ngayo nguko. Abega barimo barakina n'ibirunga. Ibirunga byamaze kumeneka. Ibirunga birimo biramanuka gahoro gahoro. Maze ubwo bitajye hari igihe byihuta, hari n'igihe byenda gahoro. Ariko ikibazo gihari, icyo bihuye nacyo mu nzira biragihura kikakurwa mu nzira. So ni ukuvuga ngo rero ibirunga icyo bihuye nabyo biragihura yenda gahoro gahoro cyangwa se bikihuta biterwa no kwiteka Imana Nyiringabo yabitegetse. So now things is not easy, bintu birakomeye cyane. So ni ukuvuga ngo abega Uwiteka Imana Nyiringabo basabye gukora ibiganiro bahabwa urumusti ukwezi kose kubitegura no kubishyira ahagaragara baranga. Ntibibwire yuko iminsi 31 December uyu mwaka urangira ntabwo uziyongera, ntabwo iminsi Uwiteka Imana yashyizeho iziyongera. Imana yabahaye deadline 31 December 2026. So ni ukuvuga ngo hasigaye amezi ane, iminsi ijana makumyabiri nine, 124 days niyo abega basigaranye kugira ngo bakurwe ku butegetsi. Ibirunga birimo biramanuka umusozi gahoro gahoro, bigenda bisenya buri kintu icyo ari cyo cyose bihuye nacyo mu nzira. So ni ukuvuga ngo abega bari mu bibazo. Nabwiye imeri yitwa Betrayal Office, barandika buri munsi, kuri weekend niho batandika, wa gatandatu no ku cyumweru ntabwo bajya bohereza imeri. These people, they came through back door and they didn't use official email. Ye udakoresheje official email ntabwo dushobora kumvikana. Ku munsi w'ejo uhora witeka Imana nyiringa yavuze ko iyo email bohereza buri munsi nkayisuzugura, abo ngabo bitwa ko bashaka ngo gusupportinga articles of the news sijui mtandao ya inyange news.com ari abega barimo basaba ibiganiro. But let me tell you this, I don't cooperate with people who are not using official names, official emails. If really you serve in the government, you have to use official names and official emails. Ariko ibintu by'ububandi byo kuvuga ngo betrayal office sijui bla bla, I can't accept that. Ku munsi w'ejo habaye inama zikomeye cyane bari kumwe n'abakaniruga ba Muhozi, hamwe n'umwakagara Paul Kagame na Ntuza na Mbaraka Muganga. Bavuga ko bagomba gutraininga abasirikare, bavuga bla bla bla, bapanga. Yari ibaye inama ndende cyane ku buryo nabaye mwirekwa kugeza saa sita ngira ngo z'amanywa, nimba atari saa saba. Byari ibintu birebire ariko bamwirekwa nanabisuzuguye, kuko bano ni abantu bari disobedient kandi b'injiji, bafite igihugu bize ariko bakabinjiji. Ntawe ushobora guhangana n'Uwiteka Imana nyiringabo, icyo ni icya mbere. Amerika wenda mwahangana ufite Uwiteka Imana nyiringabo ari ku ruhande rwawe, Amerika mushobora guhangana kuko ni abantu nkawe, n'Uwiteka afite uko ashobora kubigenza akabakoramo bagakizwa n'amaguru bakirukanka. Ariko Uwiteka Imana nyiringabo himself ku giti cye waremye ijuru n'isi, ubwo se wahangana nawe gute? There is no way ushobora guhangana n'Uwiteka Imana nyiringabo. Either you accept to be defeated and you follow his orders, or you accept to stand and you fight against him. Abakurikira radio Inyange News dot com na Great News dot com, ibaye saa moja na dakika 20 katika studio zetu za Nairobi. Tunawashukuru nyote kwa dhati mnaotufuata kwa karibu sana, tukiwakaribisha katika asubuhi ya leo tukiwaambia ni asanti sana. Karibu pamoja na sisi tuweze kutembea katika news za ulimwengu. Twongeye kubashimira mwese mudukurikira gatanu kuri gatanu, twibwire ko uhora witeka Imana nyina ukomeje kwendera no kubitaho cyane. It's a good time actually to have you. You are most welcome. And I believe you will get what you want. May the Lord protect you abundantly. Twongeye kubashimira, tubabwira ngo tubahe ikaze cyane, tubabwira ngo abega bataye umutwe, abega bakubiswe amande, fine ibihumbi ijana na mirongo itandatu na bibiri by'amayero, ukayongera ku bihumbi ijana na mirongo ku bihumbi magana ane magana ane mirongo itanu na bitatu magana atatu mirongo itatu na tatu by'amayero kubera gusuzugura Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo n'umucamanza Majeshi Loinesha, aho bibwira yuko ibyo mbategeka badashobora kubikora. Ariko in the end of the day, on the course of the day, you will accept and you will bow before me. Byanze bikunze mugomba gupfukama, uko byagenda kose mugomba gupfukama, kuko you have no other option. There is no other option except to be defeated. Kwemera gutsindwa no kwemera umugambi Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo. bakundwa twenge bashimwe mudukurikira gatanu kuri gatanu twinjira neza ariko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo akomeje kubakoresha ibikomeye, akomeje kuvugana namwe no kubabwira ibyo mugomba gukora byanze bikunze. Iki ni igihe cy'ubucamanza, ni uguca imanza zitabera z'Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo. Ibintu birimo gukorwa ku isi ni ibintu bibi cyane, bikorerwa mu ibanga, maze igihe nkora za investigation zikomeye cyane. Ayo makuru nzabagezaho. Hari gukorwa ibintu bibi, haba hagati mu bagabo, haba hagati mu bagore. Hari gukorwa ibintu bibi cyane. Just they provoke the wrath of the Lord, God of heaven. Abantu barimo gutuma Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo agira umujinya ukomeye cyane. Nageze ahantu ndemera, ntabwo nari nzi impamvu zino manza zitabera ziriho, ariko noneho maze kwemera. Hari ibikorwa birimo bikorerwa mu ibanga, ndimo ndakora investigations gahoro gahoro. Amakuru yose namaze kuyageraho, ariko ikibazo no nzagerageza mfate nk'amajwi, nzagerageza mfate amajwi, nshakishe n'amafoto y'ayo makuru nimba mbabwira. Ibintu bimwe bikorerwa mu isi ni ahantu hisheho umwijima, ntabwo bikorerwa ikuzimu, bikorerwa hano ku isi. Ibintu birakomeye cyane. Ibyo ngibyo bikwereka impamvu, hariho impamvu Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo yateguye yazanye ubutabera ku isi y'abazima. Actually nothing left, it's all things has been done. Yeah, nothing left. Yeah, reka tugaruke kubakagara, tugaruke kubega. Abega bibwira yuko babonye barwana intambara barazitsinda kubera ko Uwiteka Imana Nyiringabo ariko yabiteguye, ari nako yabivuze. Kuko mu buhanuzi yavuze yuko azazamura umwaka agaraga mu gihe gikomerezwa ku isi y'abazima, aho atazagera ni mu ijuru, ariko ahandi hose ku isi azahatembera kandi azahagera. Azavugana n'abakomeye ku isi yose, kandi nawe azaba umwe mu bakomeye ku isi. Ariko aza ubutegetsi bwe nawe ubwe buzasenywa nk'umurwa mukuru w'i Babuloni. Uko niko ubuhanuzi bwavuze.
Band is playing low. One more slow dance.
Tubibutse yuko mu ngingo zirindwi Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo yatanze mu gice ngirango cya magana atatu na cumi na kabiri nimba ntibeshye, yavuze yuko hagomba gufungurwa imfungwa zifungiwe ku butaka bw'u Rwanda. Nibyo ko nabwiye abakiranutsi, yategetse yuko batangaza komite ku mugaragaro, komite y'ihererekanya bubasha y'amahoro. Yategetse yuko Mwami Gendoro agomba guhabwa ibihumbi magana ane mirongo itanu na bitatu by'amayero magana atatu mirongo itatu na tatu, none hiyongereho n'amande ibihumbi ijana mirongo itandatu na bibiri by'amayero. Urumva yuko ni hafi ibihumbi magana tanu magana atandatu na by'amayero bigomba kwishyurwa kuri konti y'Umwami Kigeli Ndoli mbere yuko habaho ibiganiro. Ibyo nibimara kwishyurwa kuri konti nk'uko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo yabitegetse ku munsi w'ejo, bagomba guhita barekura imfungwa zifungiwe ku butaka bw'u Rwanda abakoze genocide abasirikare bakoze ubwicanyi gasia zote umuntu wese ufungiye muri gereza ikitwa gereza nimba kirimo umwana w'umuntu akomba gukurwa muri iyo gereza agataha kandi agahabwa impamba agahabwa impamba y'amadolari 50 amugeza mu rugo iwe cyangwa iwabo. Uko ni kuwiteka Imana nyine ngo bayategetse. Ndabisubiramo muri iyi minsi isigaye abega basigaje iminsi 124. Nimba bashaka gusubira mu biganiro nta guca ku ruhande, nta guca hirya, nta guca hirya no hino. No surrounding the bush. If you are going around the bush and then you are coming around the bush. Nta bintu byo guca hirya no hino. Murishyura 4,453. 333 kugira ngo mwemererwe kugaruka mu biganiro muri ishyura fine cyangwa mande y'ibihano amashilingi 1,362 1,362 by'amayero kubera ko mwanze kwinjira mu biganiro mu gihe giteganyijwe. Hira kuri konte y'umwami Higeri Ndori murarekura imfungwa zifungiwe ku butaka bwa gakondo y'abakiranutsi. Buri mfungwa agomba guhabwa amadolari 50. Ibi uko mbivuga niko mugomba kubyubahiriza. Nimutabyubahiriza murakurwa ku butegetsi nabi cyane. Kandi ayo madorari mutwima tuzabona arenze tuzayabambura. Imfungwa zigomba kurekurwa. Umuntu witwa Dr. Richard Sezibera agomba kuba ari we mukuru ukuriye komite y'ibiganiro by'amahoro. Umuntu witwa Dr. Kayumba Christopher agomba kuba Prime Minister w'inzi bacyuho. Ayo niyo mategeko uhoraho iteka Imana nyiringabo yatanze. You have to follow them. You have to apply and implement them. Whether you like or not. That is the command. Ayo niyo mategeko iteka Imana nyiringabo yatanze. Nimutabyemera, Donald Trump arabakura ku butegetsi. As the prophecy has been highlighted since and then, ni ugomba kubakura ku butegetsi afatikanije n'igihugu cy'Ubwongereza. Izo ni imanza zitabera ndetse n'ubuhanuzi. Bakundwa bene natwe, ngiye kubashimira mwese mudukurikira 5 kuri 5 mu gitondo cya none. Rero twongeye kubaha ikaze tubifurize icyumweru cyiza ku murare. Twongeye kubaha ikaze tubifuriza igitondo cyiza, twibwira yuko muri bazima kandi uhoraho iteka Imana nyiringabo akomeje kubitaho. Mutukurikira 5 kuri 5 murimo murakomeza kwiyongera kuri nyangenews.com. It is nature, niyo kamere ya nyangenews.com. twatangiye bundi bushyashya nk'uko nyiri ikinyamakuru cyatunganijwe bundi bushya. So we are in the journey, turakomeza uko niko twatangiye. Twatangira abantu 2, 3, 5, 10, 20, 30, igihumbi, 2,300, tugeze kuri 7,678. Nuko turimo dukomeza. Mwibuke neza ko Inyange News WS yari imaze kugeza hafi 2,200,000 z'abayisuraga. Now we have started just 0 square. But it's okay, no problem. As long as we are still alive and we still have our people, nta kibazo gihari kugeza magingo aya. Abasura Inyange kugeza magingo aya ni benshi cyane kuruta abahoze bayisura. Niyo mpamvu mbwira ngo twatangiye bundi bushyashya. Ibihumbi 7 ku munsi usanga ibihumbi 5 ari visitors, naho abandi ibihumbi 2 ari visits. Twongeye kubashimira mwese rero, mudukurikira 5 kuri 5 mu gitondo cya none. Icyumweru cyiza, wa mbere mwiza, mugire akazi keza. May the Lord protect you abundantly. Mwari kumwe n'umwami Kigeli Ndore.
Together.